yanze kindetedde mbayite nga njagala mwemanyi nti mweyitangako makubo mukimanyi nze kitamwe nze mbazaala tebanga agezi okuboola munne buli gwe mbalaze nti nze muzaala bonna mubasembezanga muli baana ba muntu mbwe zange temwogezanga okuboola nanga wano we mutuddirwe lujja lwange era we musibuka muli bazzukulu bazeeka erimuwanga ye kitanga nzaala omugenzi basigala mu kiwambya yazaala taata wange mwensibuka ffe tuli bamamba eyo tetugirya tetugikwatako akabbira omuguya gabunga ye mukulu w'ekika kyaffe muli banywenu ebwe ndibanza yewe wanawe mujjanga tebanga akeza okubabuzabuza batudde wanu kimakuutira okutabula nga bannamu tebanga akeza okubabuzabuza nze alibeyawulako yokusizaala tebanga akeza okubabuzabuza bange mwena mwena muva mu ntungwe zange tebanga akeza okubabuzabuza erinnya lyange ndikoleredde temugezanga okulisiga enziro mubeeranga bampisa nga nze kitammwe bwe mundaba mulina okubeera abakozi nga nze kitammwe bwe ntoba n'edduniya buli muntu olina okukola tosuubiranga yalikuwa kyaggule buli akivudde mu ntuyo zange ekyo kyange nammwe munkola ebyammwe ne we ndiba navadda mu nsi muno tewabanga atunda kye naleka ndayira okukomba ku paasi oyo alikikola nze ndidda ne munona muli banywenu ne bwe ndibanza yewe wano bwe mujjanga tebanga akeza okubabuzabuza batudde wano kye mbakuutira okutabulanga bannammwe tebanga akeza okubabuzabuza nze alibeyawulako yokusizaala tebanga akeza okubabuzabuza bange mwena mwena muva mu ntungwe zange bino byempulira ebya dyeni ewange tebikyamanga byajja kusatula famiri temulimu kalungi n'akamu dyeni bwejja mu famiri kizibu ogirekanga bwe badde ebyo ebintu by'abajungute tebirinnyanga wano nebisaanya omusaayi gwange nina mikwano gyange ababigendamu byabaleka bakaaba kati nno baana bange mwagala nekyo ekigenda okubataasa pozi n'akasembayo kanoko k'abakyala bange mwabanzaalira abaana baana mubaleete bamanye baganda baabwe kiyamba gwe omwana omanya gy'azaalwa ne baganda be tali kusumbuwa mudda kirebeera kitya ng'omuleese gy'azaalwa nga nze navaawo banene bamuboola muli banywenu ne bwe ndibanzaaye we wano tebanga akeza okubabuzabuza batudde wano kye mbakuutira okutabulanga bannamu tebanga akeza okubabuzabuza nze alibeyawulako yokusizaala tebanga akeza okubabuzabuza gwange mwena mwena muva mu ntungwe zange tebanga akeza okubabuzabuza tebanga akeza okubabuzabuza tebanga akeza okubabuzabuza www.mp3ugandanmusic.com